Lantos Rini Shizo
Babalea.
King Julian on the beat.
If you love me, nakupenda sana mama. Basi ni bebe mgongoni, mapenzi kwangu ni megwaya. Bebe mgongoni, mapenzi kwangu ni megwaya. Oh baby, nakupenda sana mama. Oh baby, nakupenda sana mama. Basi ni bebe mgongoni, mapenzi kwangu ni megwaya. Bebe mgongoni, mapenzi kwangu ni megwaya. Moyo wangu, nakupenda sana baby. Mawazo yangu, nakuwaza sana baby. Nichumu mdomoni, mapenzi kwangu nimekolea. Nichumu shingoni, mapenzi kwangu nimeotea. I love you, need you baby. Nishakupenda, ninakutaka baby.
Nisha data nawe, moyo wangu wezi enda sare sare. Umenifanya niwe nawe, napaga wishwa na malave ni atare. Umenivunja na mapenzi, na isi moyo wangu umepatikana. Hey, nipe mapenzi ile tam tam, nilewe kama nimekunywa vinyo baby girl. If you love me usiseme no, wendo number one love nitakupa mom. Let me do take it slow, nita ena nawe. Nibembeleze kama mtoto niku ita darling. Usha niteka mimi mwenzako nimekosa hale. Hey, no, no, no. Hey, no, no, no.
Moyo wangu, nakupenda sana baby. Mawazo yangu, nakuwaza sana baby. Nichumu domoni, mapenzi kwangu nimekolea. Chumu shingoni, mapenzi kwangu nimeotea.
I love you, need you baby. Nishakupenda, ninakutaka baby. I love you, need you baby. Nishakupenda, ninakutaka baby.
Oh, nimekolea. Yeah.